Emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwa. Emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwa. Emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwa. Lingene neza. Emqondweni wami nasemadlebeni iphimbo lakhe ngisalizwa. Anomtshela fone. Nimtshela ngithumela umqhafazo. Anomtshela fone. Namanje ngisalindile. Cela nimtshela fone. Nimtshela ngithumela umqhafazo. Namanje ngisalindile. Namanje ngisalindile.